yanje ubamsathanda Usuku ngilahla kanje ubamsathanda Usuku ngishiya kanje ubamsathanda Usuku ngishiya kanje ubamsathanda Usuku ngilahla kanje ubamsathanda Hey 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 Dani ngishiyele Luma na